Juicy from After Five.
Hickbow collaboration.
DJ Wah.
Rap Figaro.
DJ Bow.
Hey Raymond. Vela, yeah, pena ngu vima pena, hasi sinileka. Pena ngu zima pena, zero pisho nooneka. Secho ima kosa, kulibe mane no kongosha. Na wana kunyuma baritie dadi kosa. Pressure eka eka, kukuna tina leka. Pifuno ngala mushe, kwa bola ina soka. Skulu unapeta, mapepa ulinayo. Popeza nchito mapusi mpaka ukone navo. Walema kupitana nayo zuwa sui mvela. Walema kuna njala liose mazi mwa kwa chela. Ufike na kubondi, bafuna ya marento. Makino shibondi, kani kulibe ya kapitu. Nchito ukapesa, pangono wakupesha. Wamwini na chiku kupresha, ingo kukukwasha. Na emu kuni bondi, haribe na pokwira. Foze viri pali, hundi wachetekira.
Musizimba, mulungu sama kona. Izo misonzi, tawuta sama kondwa. All days are number. Justin juu wakapesha kasa silali. All days are number. Tawuta awana pesu salari. Ndabatuma, sili mwine. Mapresse ya mata. Mapresse ya mata.
Vela, ya, ziko mbale wanga poni sunga noni taya. Notu chao vena wana taila wana kuwaya. Bumbuyo na ina poso tingo enda mchima wanu wenze hada muline mwenzo penda. Lilo pofuna chuma ni konekea maish paper singa kure moyo kuline. That's a lie. My life was open, you never barricade. You never throw me away, mwenze siwa mwana ni paket. Seme mwenzo funa, seme muna ni pakali. Mchima wanu wenze na chikoko. Chachula mali, siringa paye mai wanga kuchita one to impress. Bebe siwa nani peyo ni future case. Olo mafuto ya kapake. Nisiwa ya za sila mungu cha ucha pene pake. Muma foto ndiye kira. I decide not to sleep mpaka zuba ika yake. I kino people laughing at me na every yana yake.
Muzizimba mulungu sama gona. Izo misonzi. Tawuta sama kondwa. All days are number. Justin juu wakapusha kasa silali. All days are number. Tawuta awana blessu kuzalari. Ndaba chuma sili. Mapresha ya mata. Muzizimba mulungu sama gona. Izo misonzi. Tawuta sama kondwa. All days are number. Justin juu wakapusha kasa silali. All days are number. Tawuta awana blessu kuzalari. Ndaba chuma silie mwine. Mapresha ya mata. Mapresha ya mata.
It's power, collaboration. The rap figure out. Shows big, air tip, air maps.
DJ Wah, DJ Bone.